Hey yo, this is a boy and soldier. Could I see you? Level B, let's get on this one.
This is a no doubt presentation.
Oh yeah.
Diplomare, diplomare, diplomare. Members of the diplomatic corps, shawa nefiko. Din a young soldier, unga fuzi rico. Ziggy 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 zig along. Napa piti tima taya tema kono no. Marai mi andi fulu 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 foot. Temonga shikulu abeze kanaka soti. My flow, niya peta peta munga ni mafori. Ya mu diplomatic click click ina indine soldier. Sindine kateti fova la vili clean. My flow niya fupi sorry ati nili mean. Nivela hai, munga ni pafindeko. Nikapaya bani fusa ati how come. Ulusa katu kopala nita ya go come. Mugiem la neka chen kite pin paka kwacha. Zina nyang soldier diplomatic ima yaka. Useni seni che, wane uza tu kwacha nwe. Kwacha, kwacha na machende je. Mungo chitika chitika pali kwacha nwe. Mungo chitika chitika pali kwacha nwe. Useni seni che, wane uza tu kwacha nwe. Kwacha, kwacha na machende je. Mungo chitika chitika pali kwacha nwe.
Lula uzipime palevo peulidi tenga peni utikinge tukuziva umafropela papiti iwe ukajosa nishini kozi zila mise tika kwesa mafani wako ndwela biti na goko nina kwa tila nipali ninapia munga bizi njine nyemba pista of course niya sana kulemba kini walu nyenye waka ngiwo nipujika biti na ipaya kwa sala chekushika uri munga ndike sunga nipenziri vesi nita na mupaya na mumbesa na ulesi maswati so ready.
Useni seni che, wane uza tu kwacha nwe. Kwacha, kwacha na machende che. Mungo chitika chitika pali kwacha nwe. Mungo chitika chitika pali kwacha nwe. Useni seni che, wane uza tu kwacha nwe. Kwacha, kwacha na machende che. Mungo chitika chitika pali kwacha nwe. Mungo chitika chitika pali kwacha nwe.
Wandi peni nkada ma flag ya leveni. Kupeti lumu kaleza niku eveni. I got more lines. Strike story na yo, yo ni yama fancy. Ni kuchele kunjanga shaku remindi. Shishota pama jero na wakwati feni saladi. Nimi pasa nanza pato mleko india bea. Ifwe na mchech kuli swagi kula vepaya. Dine wakupia munga nsima yofunjisa. Mwapi ya ipapu yonse njine nifunzisa. Apali bona boy tapa shota fufuzela. Nisemu natasubo kushote shaposola. Aven kifulo bamba line ya festi. Numba ine na vichinja na amba na lasti. Na wangeti sepo pa maiti ni kiewa. Kwa sala pangoro paya biti mchichewa.
Useni seni che, wane uza tu kwacha nwe. Kwacha, kwacha na machende che.